Lixesha lokudibana noMr. Quick. Inethiwekhi yeWi-Fi datha etsho ngawona maxabiso aphantsi kwidatha ibe ikwenze uqhagamshelane ngemali engephi. Ibethe ngothotho lwee-hotspots kwii-shopping malls, kwi-rescue, izibhedlele, ezibhankini nakwiindawo zokukhwela zikawonke-wonke eMzantsi Afrika. Ekufuneke nje ukwenzile ukuze ukonekte zifumanele ivoucher nee-hotspots zethu ube ungenile kwi-internet efikelelekayo nekhawulezayo. Downloada i-app yethu wonwabele uMr. Quick Wi-Fi namhlanje.